wakkati jottamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Keɗe kabaruji amin e fulfulde altinere sappo e jeegom lewru meh jeena yamde jaɓɓirima Silima e sappo e ɗiɗi nder maison de la presse Bamako jettinonoɗo kabaruji ɗi yumar woygalo. Sikiraɓon kumpiti tiwide laamu koɓe wonɓe leylidi Mali ndi kolli tiwide G5 Sahel ɓe jaltili hen fa laaɓi on garam famtidade ɗum e journal ngal. Ko nayri bangal golloɓe buurule boulangerie ngaji nokku noddirteɗe sigaso yamɓe puɗɗi toon murtere mabɓe wattu joni ndeɗon murtere nan waara e balɗe joyi le on ɗo wattu fuu yoga golloɓe ley SNC ji gomɓe le leydi meɗen nden gondi e jokkitade murtere muɗum hen. Koɓe noddirte rentrée littéraire ɗum woni ko nayri bangal kamɓe balli fittoɓe dewtoɓe kawtal mabɓe sappo e nayi ɓal timmi le leydi meɗen ndi wattu joni ɓe kolliti on tiɗalaji koɓe jogui ko nayri bangal golleji mabɓe. Ɗi won sendo kabaruji ɗi min joguini oɗo beetande ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Mali holli tiwiri yalti e G5 Sahel fa ɗum laaɓi noon ɓe kolli tiriwide le communiqué moɓe jaltini hankken le majjon ɓe mbi ko laati sababu muɗum yo batu G5 Sahel ana hanno wadde le lewru février ƴaɓɓinon nduɗo Bamako ɗo président yako totte leydi Mali ndi wattu joni ɓe jaɓa e wadde bato le nokko noon ɓe kolli tiriwide holli tan weddu hono haalaji ɗiɓe kaalɗi nangata hoore noon laamukoɓe leydi Mali ndi kolli tiriwide ɓe mbi ko G5 haali koko nayiri bangal hon ɓati politique tiɗalaji ko woni le leydi Mali ndi wattu joni ɓe mbi ɓe jaltili hen fa laaɓi. Ɗiɗo kabaruji min garan fitat dow muɗum solanɗo jaaɓi fande ko nayri bangal murtereɗi ɗum yara e caggal fe leleydi meɗen ndi nokku noddirteɗe sigaso golloɓe buruji wonɓe tonɓe ɓe gondi jokkitade murtere mabɓe nde le on ɗo wattu fo kamɓe golloɓe le station ay sel total orix kañe fa jotteɗa ola énergie ɓe gondi jokkitade murtere mabɓe nde. Fedde nde ɓe noddirte union national des travailleurs di Mali wattu joni aɗa wondi wadde guidale fewde leydi Mali ndi tabo hono golleji ɗi halnoɗi fa yetto haalaji ɗi halno le ko ƴaɓɓino ko Mamadou Sama Sekou.
Buru wala to sigaso tun e wi yimɓe le gonɓe tun ɓe jon en boulangerie ɓe gutti golle guila ñande sappo e goho lewru mai 2022 so kamɓe ɓe wajibini lowcol buru yeeye buuɗi capanɗe tati gollirde humaninde jaawu kay tongi coggu buru o buuɗi nogay e jeɗɗi sere kaɗo tiɗalla hakkunde moƴƴinoɓe buru e laamukoɓe jangguinoɓe l'école privé sigaso ɓe puɗɗi tan golle artunere caggal balɗe joyyi murtere ɗum woni ko holliti hoorejo fedde mabɓe lollirde AIPAM Bamako ɗo murtere golloɓe le station ngaji ɗi na jokkiti hewti kamɓe ardiɓe mabɓe hawral dow gotum pompis en station ngaji shell total orix kañe ola énergie jokkitike mutere golle mabɓe balɗe joyyi goɗɗe yo caggal mo balɗe nayyi yontere ƴaɓɓire nde syndicat o wajibini yo sifa golleji mabɓe huncene hoore saria golle dun teddine banggue goɗɗo dun andon wiide UNTM na nder gouvernement o yawina huncende hoore kala ko hawra dow muɗum.
Wattu joni en gardan fa hannden ɗo sigaso ɗo jamare wonde toon nde holliti metti muɗum sanne ko buruje ɗe manki ley ngallure mabɓe nde ɓe mbi wattu joni sa ƴeewi ko laati sababu muɗum yo suudu humnino kabaru jaagoji wonde toon du kañe boulangerie ngaji ɗi gondi ko pamray ley woota noon ɓe kollitiri wiide wattu joni ɗum ɓe kolli metti mabɓe sanne ko buruje ɗe ñakki ley oɗo nokku ko yaata balɗe joyyi keɗɗe yimɓe le sigaso ɓe ko cifir dow hen dofo cittango sitan sidiɓe
vraiment buru ko desani koni vraiment
lafi buru wadde torra mawɗo ndo ame hannde min noon heɓde fe buru ko makka tasukaɓe amaɓe yaara likkol fewi buuru ko mi watta so aari ɗum heɓaka le ñalan handere meɗe tampi sanne meɗe weela meɗe ɗonɗi saabi buuru heɓatakeen somin wawi heɓde fewi buuru seeɗan noon min defanno hono pomme de terre min ñaama ga ɗuuɗe mi ndungu heɓde ɗum aran noon meɗe yaara buuru junngo amen suukan foccuɗe likkol ga saabe o murtere golle yimɓe boulangerie ɓe hannden inde ame o ŋoomiji hokki amen min mi cottoɓe buuruno ga darago ngal gollal hannden naaten torra mawɗo saabu dena le ngal gollal minen ndi mi tewta coggu maafe amen min longi heɓde fof buuru ko mi sonnata saabu dena o buuɗo longi heɓede kalisi ndu voila
le pain est introuvable
wattu jonono hono ko nayri fa hande bangal kamɓe yimɓele wonduɓe gollude cuuɗi dogotoroje ɗe ngala e jeeyal laamu o hono ko nayri fa hande hono kamɓe yimɓele wonduɓe gollude on cuuɗi dogotoroje ɗe ngala e jeeyal laamu en kala hono kabaruji mabɓe ɗi non gorri ɓe mbiya mbawi wadde lebbi tawe ɓe joɓaka wattu joni o du ɓe mbi woɓɓe mabɓe an toon golla ñande fo tawe fewi ngala ñande wotere nde kani sultude noon kamɓe golloɓe le cuuɗi dogotoroje gonɗe jaaji leñi ɗi kollitiri wiide wakkati nde ɓe gaɗu batu mabɓe nokku noddirteɗo kalabankoro keɗɗe mo kanko noddirteɗo Moussa Sako kanko laami ndeɗo fedde komo sifi dow hen
l'objectif de la rencontre
ko tewtelgal kordal yo ƴewde kalis amin kiɗɗuma yoɓa kon sa ƴeewi hannden e laamu sigaso kañ e laamu kay ana fota duuɓi tati hannden o kalis yoɓaka les raison kuligor on ana yaha hono duuɓi ɗiɗi le cercle kajol o ana yaha hono mbaɗ lebbi joyima lebbi jeegon ɓeyde fa hannde heɓe kalis mumen mbele wuɗɗito ñalla o kalis ana heɓa yooɓe teggal muɗum ɓe tinnoɓe ekkita amen fa wooda ɓe tinno kasɓe hokka keddan kalisi warɗo e inde ñaw antiteteɗo coronavirus o teggal muɗum soni rewɓe amɓeɓe naati ken haamulɓe ɓene hani hokkede wakkati goto moɓe tampititale muɗum goto e golɗo amenɓe fo ana hani heɓde conseil gotole hitane golloɓe amen ɗoɓe fe goto mabɓe wawa heɓde fultere le ñol man goto
pas un seul jour de repos
wattu joni o do mba hebu dido kabaruji fu do beme ame ande de page Facebook et compte Twitter studio tamani kortel sappo e nayi bol hono kambe mbali fitobe dewtele leedi meedi di don timmi le nokko wattu joni be kali hono tidalaji ko be jogi nyaloma hande kambe mbali fitobe dewtele o do nokko fa kebe fam tar kedde Mamadou Samaseku
ko wiyete rentrée littéraire e daade latade nokku kawrital buri fuf yambere sambinore madraji mondibe finatawa e kala gollobe kabaru livre no holitiri landinibe be den no celaji yogaji itade fuf beltan ke sanne kawtal hikangal kedana seku fufana wiuna golleji rentrée littéraire mali
la principale difficulté c'est
torraji hikkaidi satifa wala sedan gomuri jukkuoji pamadi yowade leedi meden didibel mudun me hebe wadde honande yambere fuule wuddu leedi nin kan e sahin leedi sabe la fi dejerne le o wakati torraji hewdi amen le nyalan hikare dum wala menen tan hono le de kappe nanan mudum torraji di so wartan ana bubna gollejum en sanne
bangi goddun kambe bindobe leedi mendi ngala fi isagu mabbe be goytike rafi jawdi e faba windugol dewte mabbe kambe jipinta fi juude hono holiti Mohamed Jara e hakkilo mako fanda bindidi wana hebgol kalisi
on
etri d'abord na ana winna dewtere sabe holitunde hakkile mudun kay go neddo yonki mudun jaati jinginta didibel mudun me woni winno hikka ko meeli windede livre ngaji kesi beede hebe wadde dun ga famon neddo winnata livre yalla ana heba kalsima heba hen jawdi jobdi winnigon livre yo sultere yonki neddo tan sun wala onan pebbo andude wi livre ngaji so takne leedi meden
on don wiide beedade bamako ngal do kortal wada madun to sikaso jenne e tumbutu sukabe e mobe bindobe fuf tawmatun
en kalan wattu jonono kabaru waydi ndena ko leeliti meden di so yama nokko no dotter tonka wakkati fu mobilaji palete ton be bisa wardi nokko no dotter do yoro kany ele lamu nyafunke hono kambe wombe ton joine kabaru nyaloma hando sariyaji mabbe di be bi tabele de do nokko le Mamadou Samaseku na
mobilaji ko wata tonka nata nyafunke hippamato yim lonbe hite be ngal alan badde sappo e joy lewru me dum ko holite lamu kobe de nokkuje lewi mebbe be yimbe bombe dogi tagana lamal on wari faabaade jamaa on ngada yotta ko mangal pade be bamti hono fugo be yimbe won mobilaji ni jogi tiagal mudum le commune gourma yimbe neyon yutama ton le yontre jabine dum ko holliti yogabe le gendini be holliti kasin yimbe lonbe hite be had yimbe hefaade ko em en le o watti goto le lam yuwar ka nyafunge yimbe lonbe hite be an sini juinde sariya le den giddi yontre jabine de golleji bondi won ko yi a le genni sumpi ka e janke le selki nyafunge le de balle le wi jamarana le de commune ngaji yimbe lonbe hite be sini rewbe ka e surmabe fu tinno borno kaddu le balleje sura horum en miccitunde wili lam yuwar wo yimbe yutabe ton kan mero be yopitama ne alkamsare badde sapodi lewru me le o watti goto homa fu anda ko sabi yutegon be yimbe le den nokkuje
fa hande ne kala hono kabaru kambe yimbe le nyongi tibbe wiyam wobba dan le nokkuno dete tinti bugu idum le commune baginda le circle 4 region kulikoro o yama ko yata galleji temedre e sapo kanyengon le o do nokkudi do galleji bi wattu jone bi jogi tidallaji mawdi le nokkule mabbe de fa kebe fam tar kedde Mamadou Samaseku e sitan city bi
dungu badike ngala minata ona hala chudamaje no holitiri e gube tentambugu bedade dun dun e wimabe be jogite laaji nyamdu cellal e birki sukabe mabbe sa mudum ngadi no dango fewde lam koobe e joy anyaaji lobbube
kam wari suudu fuwal faami hay ndiyam dum ngala mi de njidi nyamdu do fasane mi de njidi commune da mi de njidi commune chud na halfini man baawir don fu faami suudu baba jodin do fo tampundu me njido do na atawi wala biddo na atawi wala gorko na atawi wala bi inna fudo do won do jodi ko njidi do fu fe do sanga alle do sanga suudu baba na halfini on hande jangu fu
di do celaji tawde fuf fedde hay bonde o don nokku egube be yetti sanni lam ko be e kany yimbele pabi be kedanna Ahmad Diko jitti do sanne don sahibe tentembugo
la majorite
hebo mabbe lam muti uri yimbe do ma social wali do wadi ko haade wala de fuf be mbayrata do do ne jetta sanne don yimbe tentembugo be bisimi be mine egube be celaji jam be tawde fuf den hulti on tan ko baba be jigitam ko wele min sanne sona dum kay ko heewina hiddi engineer hore
hono egube tentambugu be gentil club be dun ngadi no dango fewde lam ko be fufulti wide yila mabbe mawdo yurtari no yawiri le gelle mabbe
wattu jone kala hono kabaru goddo kasen ko nayri bangal hono galleji meden din goruno arande kanye no woruno joni arande ni tawa rimdabe kanye ko nande mudum fona gondi e galle goto dun tawe yo galleji mawde wattu jono kala kewdo bawde fu sinan sina yalta yaha e sera mudum hono fu dun wori le nokko min utti micro jamen di wattu jono min gandi kono be do yimbe lon fona wonde hokkudo en hakkile mudum do nyaloma kejjana do galleji sappo joy lewru me fa kebe famtar kedde Mamadou Samaseku
awa
da ka wille nu na nyema
le galle goto ngodde mudun dende binna kura le komi dirober bomako ana ele ndudo suudu mu inandu on cuudi kedididi ko buri chaban taton yimbele ka non kawral wala fey le mudu dun ko mimsiti de modo galle o mu jaba fe inde
pene en nanal mudum fa yottara hasdare di kulle yogaji ngun nati sabe pusde galle amende ko heewdu ana wi adum battan israb amembe
to dende to min grobugo le komi tadober bomako kay wona non do wurri safeto dumbiya goto inraabe galle na weltan sanne galle o
men to amen do men jokki fa handen ki nesu amen ka e fina tawam do woni teddundurde kawral e pabandurde
mi yida fesu ka am yattampere den jiminde ka min holidun patobe mbasa andande fina tawaji meden don ko holiti ibrahima kuni gondo kanyun tam e kuroji mako le galle fere
je vis avec ma femme
min ka e jo sudda menen wonde de torraf me yi e mi jogi bade robti don ga famon wi nyalande wonde handande kulle jogi he weltiki sabde na galleji mawdidi ko he mudun hannen ne tidi yede en han hulda hannen hono suka meden watanato jangon sabde enen hakilede immediate e mudun to sara meden be ana tidi suka meden be hebade hakileji ga ko burtide do woni tinnade
le lien
sidi kuate dunke finatawa wonda ga fe ko yimbe na jaltali galle modo yade galle mabbe fere
galle mawde wonko wa eltido neddo hokke waawnde horema ana wadda pabondurre hakkuna limdaabe min ngi mi do don neddo ta debbo mudun le galle ana fandi nafa sanna
kala ko lati sifa galle neddo woni mudun honjotobe ka holti wiide ko buri tan yo pat neddo yigita fe ko woni ko
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République tchèque et Union européenne.
Gram djelo ne le raison ngaji meden di fuddira nokko no dirtede gawo wattu juno holi tawere bi jogi ton tidalaji ko nayri bangal wakkati futta ido kurangaji fedde edem de wi ko lati sabab mudu yo moter modo won ton kanyum boni wattu juno bo gonde waddo en imma daraji no do hani mo intinere le on do wattu fu jamara won ton de wi cioggo asansi ngabbi litre ko no so tetru bu tendre chapante do ye fa bu tendre chapande jago sefa se urude fande keddo gawodo be bi hopital mabbe mangal gongal tongal yimbele joyen kabolde kanyi utti yiti fiutude gartodo goto wakkati de jabay mobe mabbe ginatle o do nokku arme gonto wakkande jabbitibe de fu be joppi o do nokku ido kabaruji fodo ba hebdidi so ngabbi do beme amme ande tongadi www.studio8.org no noddido odo numero fiamo mermer 37321 fande fande e fino konande do no do e sedda yotre meden de ana wodi wassalam